obtained court approval for the arrest warrants of these two fugitives, who allegedly contravened the national security law. These fugitives have been in the center of public attention for unspeakable crimes. Suspects include Jinaka Warawara and Simba.
Downloaded from ilovezedmusic.com.
Wara.
Manangulu bin papa, maziwa, chapa fululu mimata unalia.
Kwanza poleni, poleni, napa wote poleni. Natakia poleni, na wasalia poleni. Mloachwa
poleni,
mnaudai
poleni.
Msuna baby
poleni,
mkako yui
kalaleni.
Komando, 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 wambie sisi ndo vipensi komando.
Komando, commando,
wambie sisi ndo vipenzi commando. Commando, sisi commando, wambie sisi ndo vipenzi commando.
Commando, commando, wambie sisi ndo vipenzi commando.
Kabi kiti, deni utam kabi kiti. Kabi kiti, deni utam kabi kiti. Kabi kiti, deni utam kabi
kiti. Ndo vipenzi commando.
Kabi
commando, commando, wambie sisi.
Kanfuma na katoto katanga, kanfuma kametoka na kanga geto. Kanfuma na katoto katanga, kanfuma kametoka na kanga geto. Aba ti, aba wena, oma kwini, nipe tena, aba chini, chuka tena. Ona nini, unahema. Chepuko leo nega salitiwa, kewa mtu sumu kuna maziwa. Na maziwa na kutaitiwa.
Tiwa savage, umeharikwa, umeharikwa, wenjo na mpunga panakarika. Mashimo yote kanapita kwenye milima na mabonde panapitika.
Kwanza poleni, poleni, napa wote poleni. Natakia poleni, na wasalia poleni. Mnoachwa
poleni,
mnodai
poleni.
Msona beti
poleni,
mkako joi
kalaleni.
Komando, 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 wambie sisi ndo vipenzi komando.
Komando, commando,
wambie sisi ndo vipenzi commando. Commando, sisi commando, wambie sisi ndo vipenzi commando.
Commando, commando, wambie sisi ndo vipenzi commando.
Kabi kiti, deni utam kabi kiti. Kabi kiti, deni utam kabi kiti. Kabi
kiti, deni utam kabi kiti. Ndo vipenzi commando.
Kabi
commando, commando, wambie sisi ndo vipenzi commando.
Kanfuma na katoto katanga, kanfuma kametoka na kanga geto.